Esponja.
Ukiona moshi unafuka, jue kuna moto ndani. Leo naangamia. Niliyokosa nisame, na hapa sitorudia. Nami pia binadamu. Ingawa mengi likufanyia, visa vitimbuka nililia. Nakataza ninarudia mai. Zangu chati wafumania, nalalama na kubishia. Nisame sitorudia nai. Benzi karate mchange tulipate joke. Wasije wakina stote hali. Moyo wangu kwa kosha kufa ushaoza. Lizi dongo.
Kuteleza sio kuanguka, kwa baridi wendo langu shuka. Usiniache mama nitaumbuka. Moyo nafsi miwanzo nonesha, ulipolia machozi kufuta. Naahidi wala sitokutenda tena.
Benzi karate mchange tulipate joke. Wasije wakina stote hali. Moyo wangu kwa kosha kufa ushaoza. Please don't go.